se akabadde kememola kabonamye lengera kakuba kati tulina ki leka tulima olusuku bwe kaba kaguwa tuwangudde abalala bakwebedde ke tukasaza tusimbudde Chikome chimaze ni chisagulira Na baby lebe bimaze ni bifukumula Echitete Echibade chikute Echitangate Lava lava inkuwa Etonya sanyule tubade twesunga Bwekaba kaguwa tuwangude
tonight.